Yeah, I got my big boy belly 9. Best city, pretty, what up? It's on top now. Now here we go, yo. Mateso dhiki bado hadithi haijaisha, ya kurithi wamebinafisha. Jadui mkubwa na silazi metuishia. Tuseyeni nye wakubwa tuliwachagua. Penzi tabu kazi choka na bado ananizimia. Kachoka shona viraka wadau wanamvizia. Yataka moyo wapinzani kila kukicha. Ubinafsi chuki na uchoyo kila kukicha. Viganja vinawasha na pesa haionekani. Habari na wapasha tumtafute mchawi nani. Sio mbea dunia nzima wote tuingie vitani. Dunia nzima wote tuingie vitani. Yangu ipo kasi na panda hata ishuki. Wanaofeki ni wafuasi sasa imefika tamati. Hawajui hawajui wote kwangu ni masokolo. Mimi msondo hawajui wao twanga kipolopolo. Izo what? Izo that's my name.
Utaudi somea.
Izo what you say?
Izo yeah. Utaudi somea.
Izo na nani?
Izo utaudi somea.
Izo Izo Soma wezo wana na wabana. Na wamwagia zangulana. Uzito wao bado mdogo kilo zeto zifanani. Sogopi wapa kisogo kusema wa mseme nani. Haya kweli mapinduzi. Thanks the Lord FA. Hawanitisha wa makuzi angahisi hawasogei. Titishiki na mizoga watisheni haofisi. Wanakesha wanalogo. Sogopi na wapa stress. Na wapuliza hawa ine wanofia. Wameanza mina maliza himbuwa na wanyeshea. Watuanga na wapepeta. Ulize Asha Baraka Melo Tam Tamakata. Paka utamu umepita movie hii. Soya bongo si shoot kwa siku moja. Stamu nyusongo tadedi kwa hizi hoja. Wapunifu wa mabazi sujiwa kumbe mamodo. Hivi hai ushangazi kwa izo kileta nyodo.
Izo
what?
Izo
what? That's my name.
Utaunisombea.
Izo what you say?
Izo yeah.
Izo na nani?
Izo utarudi shambea.
Izo Izo
utarudi shambea.
Yoto na nisema mimi siwezi lose. Nimejipanga istoshe na jamini. Got image good looking. Yes ladies they love me. Still rolling rocking. And my hood still shining. Big contracts I keep on signing on me. Yeah, nigga keep on signing. Kama chanzo cha dambi so vizuri tukaishinda. Wanobebwa hawatambi. Wanajita mabingwa kili nguvu tele nazo. Jipange kushindana. Nite mjinga toa vigezo. We mnyonyaji huna mana. Natubu kama chidi ya posto kei lala. Nasemo kweli na pobiri na unyamini kama sala. Maisha ya shida na njaa. Ndo chanzo cha gangsta ini mtaa kwa mtaa. Kujichanganya tupo pasta. Uyole, Mwanjera, Soweto wakatai. Pande zelomba mbalizi mpaka wanangu. Uwasai, mama Joni Sanga, mpaka nonde kwa makauzu, visu na mapanga, ukionekana kavu.
Calm down, business. Calm down.
Nani wakunrudisha?
Calm down. Calm down.
Yeah. Calm down.